high draw, high flaco. You know what it is? Yeah. This one goes out to all my niggas who hustling in the streets. You know what I'm saying?
Nzima mnganwa Pressure pushing bano ngakhathala Slogos funana nempumelelo Dala sjala manje sifuna ukudithela Baby hating on the low Angeke bakutshela Ngoba kubona uphumelela Bazogcwala intukuthela Ungabanaki wena pushi kuphela Futhi ubabongise mabaphumelele
Hustle hard mntwana yami we gotta get the money Impilo kumele ishintshe manje Now yes, nowadays ikhuluma imali Mohlale neplan bavele bakuzonde bare wayibona Nakenyakela zake kefihla kejide kethanda kangani Ungangizonda mothanda isuka kuyafana Mina ngizifunela iphepha I don't want no stress God gave me a gift so I'm blessed You hating on me, I think you should be hating my talent Or maybe it's because I'm a tyrant Dale sihamba lendlela baloko basitshela amasimu Kanti lejangele yami bathola bangibiza ngosimu Yasuka yahlala lentwana zagcwala nesigangu Baphenduke pray ngakuthola ngakugaba indaba naplan Nina nesaf, beka angkubuka ngaphandle kwele Manje ningizonda kakhulu nenhliziyo iphendukile Dana manje abangifuna uzothola bangishukela isikhumba Bazama nogijima nami, mina ngiyabuka bazodamba Le namba iphasile, nina nafaila nisazosapha Nanin again, inamba seshaya Nanin again, akumele ntedele igazi
Yazi impilo enzima mngani wami Pressure pushing ntwana ongakhathali Slogo sifunana nempumelelo Dala sjala manje sifuna ukudithela Baby hating on the low, angeke bakutshela Baba kubona uphumelela, bazogcwala intukuthela Ungabanaki wena pushi kuphela Futhi ubabongise mabaphumelele
Angisenandaba ngoba okuningi ngikubonile khoneni Funde konke ngabo mponeni mangiloko ngihlele ebondeni Angeke ngiphele umoya Yoloko ngizama solanka amandla sesekhona Ngafunda ngisesemncane ucina ngoba ubudoda bukhulelwa Angeke ngicamba mangakuzime ndekakhuphukela Kwesinye isikhathi ngisesenokuvela ngistake emehlelweni Ende ngiyasala ngathi nama abagova ngibambeleli I-life ayingibekeli mara angeke ngiphele umoya Angeke ngiphele umoya ngesibanga senswela boya Inswela boya yize zenzeka sikwanda umona Yamina ngiphusha kuphela ngcono kumane kwanda umona Cause mangaphilela ukujabulisa abantu ngizabe ngizirobha Njengoba ngihuzuka soyothi ngiyofunane konka Mna ngizifunela ukubopha kudala ngiphila njengesoja And angisile ithabi esarendako ngiyofela khona
Yazi impilo enzima mngani wami Pressure pushing ntwana ongakhathali Slogo sifunana nempumelelo Dala sjala manje sifuna ukudithela Baby hating on the low Angeke bakutshela Baba kubona uphumelela Bazogcwala intukuthela Ungabanaki wena pushi kuphela Futhi ubabongise mabaphumelela